Sirina wendi kolo mwana e agenda sabu masakuba simanyi kwechava teyayogera nalabira o mama randi sawo owomunti nalabira o mama agenze teyadda amazima tebereza batulabanga bambuza tebakomawo nabandi mama bankudalira Chaluoyo mwana wasuta kamala Chaluoyo mwana we waganza kamala senganda bie Owolo mwana eyagenda senganda bie Ekyagenda simanyina yo senganda bie Kowola kowola Sirina wendi kowolo mwana e agenda Savu masakuba wasi wanyikwe chava e ayogela Nalabira o mama randi sawo omomonti Nalabira o mama lagenze teyada Amazima tebereza batula banga bambuza Tebakomawo nabandi mama bankudalira Chaluoyo mwana iwasuta kukamala Chaluoyo mwana iwaganza kukamala zenganda bie Kowolo mwana iagenda zenganda bie Niche iagenda simanyina yo zenganda bie Kowolo mwana iagenda Agenda, simanyina yo. Kowolo mwana, e agenda. Eke agenda, simanyina yo. Kowolo mwana, e agenda. Eke agenda, simanyina yo. Kowolo mwana, e agenda. Simanyina yo
Sekanga babiri katuzijukira
abandi bomose
twanyumyaga babiri nzebezijukira
amasigane gacha
uwi ngakabanga komba
ujitayagalika
wowe ani akuzula
ndiwomuti
kukola mayengo genyanja gaserenge seruziba
wano ndawa
Seye ya simanyi jengenda kamfuwe kumombe
Simanyi kono ulira
Yali vya kitoe vya tuyombi anga
Twali batonyo
Twasulanga babiri kuna miembero
Katisi chakulaba
Twasekanga babiri katuzi yukira
Nabandi bomose
Twanyumyanga babiri zebezi yukira
Amasika negaja
Uwi inga kawanga komba
Ulujika ya galika
kuzula sakola ubere wange mirembe ne mirembe na yegwe munange wagenda omutimo gwange kutendemere twagegwe wanika wakulundu nyalo solo byo wanole kukakane obulamu gwange wabusena kona sigaza wakitundu okuvalo wagenda zintambulira kumugwa ebizibu byenseno bibisobola ntya obwomu wandeka ku lugubi nkujjukizo liwange abalala sibeetaaga kumawo zeewuwo ate nandibadde wani omutima naguwayo gutwale tutwale ogujjanjabe zeewuwo mama omutima wagunzijako gutwale saba oyitangako gyensula zeewuwo tono kakasa ekindiko omutima naguwayo gutwale otoli mukwano mbonabona zeewuwo nezijjukire ebiseera ebyayita omutima wagunzijako gutwale ebyo tebikyakomawo nga ndabye zeewuwo